Jina gani ungependa kunita? Mimi wako, shika unapotamani kushika. Oh baby, ama kitu gani nikiomba utanipa? Nitulize roho, si mbali utazipeleka. Oh, 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 oh. Na wagize wano, acha iwa umero. Mana mapenzi yangu mina we, tunapenda na tunda. Wakileta choko choko, situzidishe show. Nimesha kupa vyangu wata na we, huja nini mavya ndani. Zipeleka, oh, oh, oh.